Jokorintho mar ariyo, auchiel. Kaka joma tiyo kaachiel gi Nyasaye, wamedo sayo ni kik uwe ng'wono mar Nyasaye museyudo bet kayiem nono, nikech Nyasaye wacho niya,
"Ne awinji e kinde mowinjore, adier, ne akonyi e ndalo warruok."
Koro neuru, mae kinde mowinjore ahinya. Winjuru, mae ndalo mar warruok. Ok wadwar timo gimoro madichwany ng'ato, nikech dipo ka tichwa oyudo achaye. To wanyiso ni wan jotich Nyasaye e weche duto, kwatimo kinda ahinya e sand, e chandruok, e masira, e chwat, e twech, e koko, kendo e thagruok, ma ok wanindi kendo ok wachiem. Wanyisore kuom timbewa makare, kendo kuom rieko, gi timo kinda, gi ng'uono, gi roho maler, gi hera mar adier, gi lando wach adiera, kendo gi teko mar Nyasaye. Wamako tim makare ka gi lweny mwamonjogo wasigu, kendo mwaritorego. Wayudo duong', kendo wayudo achaye. Bende iketho nyingwa, kendo ipakowa. Ikwanwa ka jomriambo, kata obedo ni owacho adieri. Bende wan ka joma ok ong'e, kata obedo ni ong'ewa maber. Kendo wan ka joma tho, to kara pod wangima. Bende kata ikumowa, to ok negwa. Kata obedo ni wan gi kuyo maduong', to wamor pile. Kendo kata obedo ni wan kaka jochan, to wamiyo ji mathoth bedo gi mwandu. Bende wan kaka joma onge gimoro, to kara wan gi gik moko duto. Un jo Korintho, wawuoyonu gi chuny moyawore chutho. Wan, chunywa ni thuolo kodu, to un ema udiche chunyu. Koro un bende yawnwa uru chunyu, nikech awuoyonu kaka wuoro wuoyo ni nyithinde. Kik uriuru gi joma ok oyie. Ere kaka tim makare diriure gi tim marach? Koso ler diriure nadi gi mudho? Ere kaka Kristo diwinjire gi jachien? Koso ere winjruok manyalo bet e kind ng'ama oyie gi ng'ama ok oyie? Ere winjruok ma hekalu mar Nyasaye nigo gi nyiseche manono? Apenjou kamano nikech wan e hekalu mar Nyasaye mangima, mana kaka Nyasaye nowacho niya,
"Abiro dak kodgi, kendo nawuoth kuomgi. Anabed Nyasachgi, kendo ginibed joga."
Emomiyo Ruoth owacho ni,
"Auru kuomgi, kendo pogreuru kodgi. Kik umul gimoro mogak. Mina ruaku. Kutimo kamano to eka anabed wuonu, kendo unubed yawuota gi nyiga. An Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto ema wacho kamano."